chizi nyumbani baba na kama namba hii namba namba tasa alini mbizi angani mpawa oh oh ikesi shakwa ngumu papa 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 za kichwa Mungu kakupaka liyo sura ya baba ta 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 katisha Mungu kakupaka liyo wahonge wangapa metupenda mondoka wajarudi We live once, tukiondoka, turudi Watoto
Ombe
Ombe
Watoto
Watoto
Ombe
Ombe
Watoto
Not a boy, but spend a winner, but there's some bullshit, nigga
Bombo, girl
Yeah, ajiangazi bibi mchuma unaondoka Fumbiri makeup imemtoka Kalewa kazima wenzake umeondoka Oho, issue isha kwa deep Apo vipi, apo sawa, laki si pesa Asara roo, unachotaka nataka Wangapo metupenda, umeondoka, ujerudi We live once, tukiondoka, turudi Watoto
Ombe
Ombe
Watoto
Watoto
Download kupitia vidoboy.com kupata nyimbo mpya.